Kana madiya don ye kobilen don ye mama kɔnɔ kan ka jan ŋana ni ŋanama ŋanama tɛ kelen ye.
Thank you. Cool, man.